I miss you,
my boo. I need you, my boo. Classa classic na kwaza we, classa classic na kutaka we. Ishazama kwako mama toka enzi za zama. Wendo you my all queen, yes you my everything. Unanifanya niwe low baby, unanifanya niwe slow. Tangu livo ndoka na kumisi mwana misi. Wendo mama wa watoto, yes you my baby mama. Cup close kwangu baby, nipe kiss time baby. Shaku misi sana, yes you my beautiful lady.
Uwaga, with your love you're killing me, baby. Uwaga, with your love you're killing me, baby. Since the day you went, since the day you left, wanna miss you're killing me, baby. Since the day you went, since the day you left, wanna miss you're killing me, baby.
I miss you.
I miss you, baby.
Uko mbali na midu mawazo tele kichwani kila siku mina kuwaza. Niko peke yangu hakuna kuniliwaza. Mini ganja na widi kila siku na kuwa high. Please sende mbali na musije sema bye bye. Fanye mapenzi sebene ukanitenga kisa misi na mapende. Mina haso kila daily pochi iwe nene. Jo wangu mamo nipe mapenzi matam tam. Masham sham niwe crazy niwe cheesy. Nisi crazy nisi sisi. Watu nanona mifala wananipiga mikwara. Kisa mapenzi yananumiza. Kila siku nadondoshe chozi. Naja wa majonzi kisa yo yako mapenzi. Jo wangu mwana misi sije niletea mapozi. Shaku misi sana na kuitaji sana. Cause you my baby mama, yeah.
I miss you. Baby girl, I miss you. I miss you. I miss you. Baby girl, I miss you. I miss you.